አድማጮቻችን እያዳመጥን ያለነው የጂጂ አባይ የተባለውን ሙዚቃ ነበር። በዚሁ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁን ፕሮግራም ፈጽማለን። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምናገኛችሁ ድረስ መልካም ሳምንት፣ ደህና ቆዩን። You are listening to Fresher Community Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis, St. Paul. We'll see you next week. Thank you for staying with us.
Mako Yeah. Akam jertu da gefatto ta kenya kuni media kan professor da ga hafir fetra nuega Hello, akam jertu da gefatto ta kenya dufa jera. Nwe ga ipininje na masi serpasona da gefata.
Sponsored by Community Action Partnership of Ramsey and Washington County's Energy Assistance Program. The Energy Assistance Program helps low-income households pay a portion of their energy bills. You only need 1 month of income verification and a copy of your energy bill when you submit your application. Please make sure you have this documentation as it will help expedite your application processing. In addition to energy assistance, we also offer referrals to our CAPRW Home Weatherization Program. Ramsey and Washington County residents may call 651-645-6470 or visit the website at caprw.org for more information and to apply online.
Sagantalin KFAI digger sit abata kwit partner irargamin deat. Tambo yokan vape tutu disun dubachuf salpad amali hojiti digirun yulfat. Kwit partner la mile Minnesota nikotini kanaka patch mastika fi lozenji akad aban kavenyale basi male denji fi digger sit digitala nikin. Odefenno dabalata quizpartnermn.com irratti argachu dendessu.
Ifama Simbertu Media da Simbertu Media ero hundu maiga torban torbanini sagantato ko kabateriata harra sagantana ni kabateriate imma conflicted yokin waletti buinsa Ethiopia ke sajrukana kapitan besuni dendama kanjedu ratti kamariatura imma kanarratti ga mari kan kekesnu ديفي تاني يادك النتشو دنديسو أس بالبلي نبرا جرا بالبلي كينيا أس الرتي سنين بارسا أس الرتي سكرين الرتي سنين بارسا جها كود اللاما سادي أفرتامي توكو دوا ساقالي سادي تاما كان الرتي يادك النتشو والتبوين ساكنا مال مال ويا فالي مالي مال kanjaru kana ga siniri esena asirra kuno ja kuna lama sadia furtami toko duwa sagal sadde tamam bilbilato yade kenata yade kesan baye barbana kunega radio kfai wajinin kandarbura sambertu media sambata sambata kan kopesura gara saganta kenyati galla duran durse waltibuin sakana waye waltibuin sakana ya lallu waltibuin sakana malta e waltibuin sikuni mal fakkata yo jenne lalle waltibuin sa ga armed conflict kan jennu kana violent armed conflict kana ga falalle jenne duran durse bara armed conflict in Cambia kesa at least kan qabatamani kan jechun biyota intane wal waransa kan jenu civil warini kani jalqabe gara duma motuma haila sallase ti duma motuma haila sallase kesa tuju warri eritrea jalqabani warri eritrea nanno barakuda sagal jata misadi jalqabani achimboda Somali ni sjal kabde Somali ni sirke jal kabde mboda Somali border para dargitis ittifufe gara biyota olla wajin Somali wajin ingara wal warano ti yugae border Somali anru kutamte baate achin boda baruma duma gara ila sallase oromo ni kapsoye gale achi motuman haila sallase kufe motuman haila sallase erga kufe mboda motuman dargi rufe dargi nerga rufe mboda inumayu humnota hitatani socho'an digdami shani oltu umame isan kesa makarav digdami shana jadamani male kani chichimo warri jadamani afuri yokin sadi warri chichimo jadan warri humnan afuris warri godan jaru unduma fiyo afuratawu gara tokkoon dargi jira gara tokkoon EPDRF jira gara tokkoon EPLF jira kan shaabiyaayi ittaanee OLF tu jira waraana kana keessatti walumaa galatti namni kuma dhibba shanii olii ajjeefameera deetan garagaraa inni garaagarummaa qaba hundumtuyyuu fakkeenyaaf eritiriyaanii waan sardii yookiin nama kuma dhibba jaha wareegnee jirraa jedhu dhiifama nama kuma jaatama wareegnee jirraa jedhu deebi'anii warri tigraayis akkasuma nama kuma jaatamaa wareegnee jirraa jedhu oromoon naannoo kuma soddomaa gaafurtamaa jedhu egaa sana sumaaleenis jira ONLF isaan gurguddaadha warri kuni walumaa galatti yoo sana hunda walitti qabamee jedhe gara dargii dabalatee OLF dabalate, EPLF dabalate, TPLF dabalate, Somali dabalate, namni barasani ume waluma galat civilian, combatant, warra military kesa jarani, nama kuma ibashani, okin miliena warakada. Achimboda o, warani haman kangegefame bara bara wayani sane, itio Eritrea war, itio Eritrea war irrati namni kuma sadetama ol ajefamera. Na sane kese ka civilian inis jaru bayi nangaru, yaro saniti, kani kan warani warana bayinani combatanti da lol turuma wali galati kani acra warani suni kan geggefam ega waluma galati dargi fi dargi akasumas dargi kufisuda fi amoni garagara nanno waluma galati haga kuma dibashani miliena warakan irga ume boda dargin kufe dargin irga kufe boda waraanni hamaan geggeeffame kan Eritiriyaa sana isa keessatti gara tokkoon nama kuma saddeet tamatu dhume oromo ra nanno abaa ofii TPLF jalqabarraa yeroo wal waraanan innis aga nama kuma shaniitti tilmaamu namoonni tokko tokko namoonni ajjeefamani walumaa galatti yooma tilmaamne jechuudha. Dargiidha jalqaba dargiin yeroo dhufe yeroo qabsoon hidhannoo eegalee jalqabee hanga mootummaa wayyaanee kufutti nama kuma dhibba jahatu wareegame. Lola Eritiriyaa dabalatee jechuudha. Egaa kuni bara dargii dabalatee bara wayyaanii dabalatee kana jechuun walumaa galatti naannoo oggaa 40 wayiiti wayyaaneen oggaa 30 wayiiti dargiin immoo walumaa galatti naannoo oggaa 50 jechuudha wayyaaneen naannoo oggaa 30 dargiin immoo oggaa 17 walumaa galatti oggaa 47 wayii ta'a yookiin immoo oggaa 44 tipikaalii gara Hayila Sillaasee yoo laalle jechuudha oggaa 50 keessatti half century nama 1600 dhume jechuudha. Saniin booda garuu maaltu ta'e? What's happened? Saniin booda wanti jiru bara Abiyyi kanatti wanti gaggeeffamaa jiru really terrible. Dachaa kanaan caala. Egaa gara asitti haa dhufnu akka qorannoon garaagaraa argisiisutti keessattuyyuu qorannoonii armed conflict location event jedhamu akka argisiisutti akkasumas immoo Wilson Center kan jedhamu kan biyya Ameerikaa kana keessa jiru qorannoo geggeesse jira. Qorannoo geggeesse kanatti 2018-2015 kan jiru jechuudha. Waraanni walumaa galatti walitti bu'iinsa gaafa jennu kan meeshaa waraanaatiin lubbuun namaa irratti darbee jechuudha. Karaa meeshaa waraanaatiin lubbuun namaa kan irratti darbee 7485 wal waraansa lubbuun namaa irratti darbee 7485 gaggeeffame. Meeqa? Waggaa torba keessatti kan kuni gaggeeffame. Waggaa torba keessatti kuni gaafa gaggeeffamu deetan akka nutti agarsiisutti yoo deetaa as jiru kana laallee nama wareegame laaluu ni dandeenya. Nama wareegame gaafa laallu hedduu kan nama gaddisiisudha. Wal waraansa Tigraay irratti gara tokkoon wal waraansi kun humnoota Itoophiyaa of keessaa qaba, humnoota Eritiriyaa of keessaa qaba, Amaaraa of keessaa qaba, TPLF of keessaa qaba. TPLF gara tokkoon humnoonni milishaan Amaaraa keessa jiru, faannoo dabalatee loltoonni Eritiriyaa keessa jiru, loltoonni federaalaa keessa jiru. Asirratti akka Wilson Centeriin qoratetti namni 300-600 wareegamee jedha. Nama 300-600 jechuudha. Walumaa galatti yoo avireejii isaa fudhannee jenne tarii naannoo nama 1500 miliyoona walakkaatu oggaa 7 keessatti wareegamee jechuudha. Kana gaafa laallu warra Tigraay qofaa miti kan jiru. Warra Tigraay qofaa otoo hin ta'in wal waraansi kun warra Tigraay qofaa biratti miti. Oromiyaa keessattis gaggeeffamaati kan inni jiru. Yoo Afaarii fi Somaaleen walitti bu'iinsatu ture akka isteetitti jechuudha nama 1500 oltu wareegame. Beenishaangulii fi Amaaraa yookiin humnoota federaalaa akkasumas humnoota Amaaraa jidduutti wal waraansa ture yoo xinnaate namni 1500 ol ajjeefameera. Achi faannoo fi amma naanno namara walti buinsa ke sejeru naanno fi naanno ni amara jechura isani si nama kumatama nitu ke warekame yotnate akka namoni telmama jiranitti namni kuma sodoma ol warekame jira jadam wali gala deetan asirra jiru kan nutta garsiisu kan ollaas jira kan ollaa bara kuma lamaa fi digdami tokko aga kuma digdami shaniitu jira kuma tokko kuni gaafa tilmaamamu naannoo asirratti kan nutta garsiisu nama kuma torbaatami shani olitti lakkaamaa jedhama walumaa gala kana yoo idaanee jennee walii galatti naannoo kuma dhibba tokkooti. Naannoo kuma dhibba tokkoo kuni yoo avireejii fudhanne warri Gaambeellaa keessas walitti bu'ee jira. Nuweer, Nuwaakee fi Murlee jidduu akkasumas Faannoo, Beenishaangul, Affaar maalii kana jennee walumaa galatti waggaa torban darbe kanatti jechuudha. Waggaa darban kana kuma walumaa galatti naannoo kuma dhibba jahaa fi jaatamii shaniiti kan wareegame naannoo kuma dhibba jahaa fi jaatamii shan jechuudha. Waggaa shantamman darbe sana kan caalu jechuudha. Yoo appar istimeetii fudhanne naannoo kuma dhibba jahaa yoo fudhanne jenne naannoo kuma dhibba torbaa fi jaatamii shaniiti jechuudha. So namni wareegame walii galatti waggaa torban darbe kana keessatti kan wareegame naannoo kuma dhibba jahaa fi jaatamii shanii hanga kuma dhibba torbaa fi jaatamii shanii jechuudha. Waay maaliif rakkoon kuni maal irraa ka'e? Maaltu fide wanta kana? Maal gochuun danda'amaa? Maaliif dhaabsisuun dadhabame wanta kana? Egaa kana keessa wantoonni baay'een jiru. Wantoonni jechuun silaa sirreessuu qabnu. Otoo jennu bilbilaa kunoo 6-41-9-80 kanarratti yaada kennachuu ni dandeessu. Rakkoowwan kun maddi isaa maalinni? Maali kan rakkoo dhumti kun kan dhufe? Egaa rakkoo baay'eetu jira biyyattii sana keessa. Rakkoo baay'ee jiru keessa inni jalqabaa kan ilaalamu historical grievancetu jira. Historical grievance and identity politics. Biyya sana keessa biyyattii sana minilik gaafa ijaaru iliitii amaara irratti hirkateet ijaare. So iliitii amaaratu biyya sana ijaare. Iliitiin amaaraa biyya sana gaafa ijaaranii biyyattiin walqixa akka taatu hundaaf walqixa akka taatu fi hundi gahee isaa akka taphatuu fi gahee isaa akka bahu otoo hin ta'in namoonni muraasni qofti isteet maashinarii mootummaa qabu mootummaan sunii mootummaa isteet maashinarii qabu isteet maashinarii sana kontirool godhani. Isa kontirool godhanii achiin booda isatti fayyadamuudhanii akka barbaadan gochuu jalqaban. Ekspolaayiteeshinii lafa Oromoo akkasumas warra kibbaa irraa saamanii lafa sana irratti ciisanyaa godhanii Oromoos warra kibbaas achiin booda inni gibira akka kaffalu godhanii wanta achirraa argamu benefiitii hunda ofii fayyadamuu eegalan. Egaa kana keessatti tokko economic exploitation ture maalii fi karaa diinagdeetiin uummata kana hacuucuu yookiin saamutu ture saamichi suni agaa yeroo dheeraadhaaf itti fufe otoo jijjiiraman argamsiisin jechuudha. Kana keessaa kan wajjiniin kan nufe ummanni keessattuu identitii politiksii kana keessatti aadaa amaaraa afaan amaaraa eenyummaa amaaraa qofatu akka dagaagu godhama. In expense of the others warri fakkeenya fi Oromoo Oromoon afaan isaa akka guddaa ifatu carraan hin kennamneef mootummaan sila afan ada untuk magudisu kabu afan oramu acuca ture afan somali acuca ture afan tegre acuca ture hunduma acuca ture afan amaratinal ada amara kofatu mulat ye turistin nufe ada amaratitu mulat nyata ada Ethiopia jadi gafatu kan amara mulat kan amara tegre akka wale link talaun jere jechuda kanarra kan kae Ethiopia ni mana Hita sabaf sablemi turte akuma jechuma Stalin itu jadi kana Stalin Russia gafa ibsu gafa san Soviet Unioni durani revolution in dura Soviet yokin Russia ni mana hita sabaf sablemi turte jere suma wale lingis furate Ethiopia kesati Ethiopia mana hita sabaf sablemi turte kanarra kan kaega saboni bayen Savonni bayeni finchelani kaweka sani hanga ma rakonsuni formata nergane hanga ma yaddo tujer hanga ma walitibu insikuni oromon fakenya creator okin kanetale sheri qabachu barbado oromon durandurse kani oromo yuga fala le oromon self-autonomy barbada self-autonomy kane kesati fakenya fi amma yu gafin kapson kuni kane nigege famajru toko motumma federala hinama nuda trusting go nuda abiji toko federalism ijiksu dafde majra constitutioni ciccire darbu dafde majra constitutioni matafi ummachu dafde majra kanarra kankae Sirni federalizmi kuni digamu denda. Kanaf sirna federalizmi kana kan egu kabu kan sirni federalizmi kuni gara federalizmi ugafi sabaf sablami wal kita goruti jijiru kan kabu nui dara. Kanisanjaran. Kanake satte ga toko abijis yaro jijira majere kan inni odefatu inni guddan kan. Inni guddan abiji jijirama okin jijirama fide jere kaninni dubbatu kaninni kau bara wayane herichi sabaf sablami kutuma go kae jira walketa jere jira nannon kamiyu ofino bulcha nannon ofio fingafa o bulchu sanan ala eyama okin namni tokko benishangulit alate Prime Minister biyatti ta undendau sababi nisa karat abatini kanisan hit ani democratic centralism jerani karat abatini wanit anif abakesa majority kantay qofatu filatamu denda ajer majority kantay qofatu aba majority tay qofatu filachu denda ajer kanakesa tibils gennan devise kaninni jeru warra kan barawayane warri kuni kanisan jedani warri kun warri hafan warri benishangulor warri tatannon kuni degartu jedamani male misensa adawawi hinturre gafinisani kanafi degartu gafatani benishanguli filatame mumme ministera tau hindandauda garu asratte wante inni dogogore tokko Yerosaniti majority kanjeramu fakenya fi majori coalitioni wanta efi echuda. Coalitioni wanta efi coalition in suni 50+1 in kuni isani fi akama jeramu kana hunduma in campus koreo tontaini even alatambisuni de dorgomid of gari taature. Fakenya fi worry others e PDRF ala jiran kuni oto e PDRF ala warri jirani warri tatanno jada man kuni percenti kudanota ani jechuda percenti kudaniota ani historically nuti warra marginalized tai jirani achi kibba dabalatani oromo to dabalatani walitti jechuda amara fi tigre qofa oto alatti isani Percenti jata matau dendau. So warri Tigray fi amara o waltani coalitioni gafa uman aba gurkudda dorkomu tauni dendau. Amma taket abiyi sobe chud. Amma taun dendani. Ammas absolutely benishanguliti namni alate prime ministeri tawindendo presidentis tawindendo malifi identity politics wanjerufi amasi bilsigna kesa majority kankabu maqada majority kankabu oromoda majority kankabu malif lakofsa ummatati wanjerame misensi abuma lakofsa ummatati wanjerame kanaf gafin jara hindebin de malifi namni yadetto tontain identity anwan filata majerufechu kana kesatti oromorra namni filatamu qabu kendendau yoaki abijis oto filannon uga jarate chura degger sawarra bra qabachu qaba malif oromon bilsigna kesatti 50 plus 1 imit still minority da minority major minority da so oromon tenno ma barbad warra kibar gate nan kalas warra somali fi warra tenno jedam kana argate nan most likely oromon bulchu denda warri kibayu warri amara yu warri tigrayu isani jechu waluma galatti amma falli kanjeru rakko kana durse federalism fi nannole jiddu garagaruma jiru kana rakko wanjiru kana rakko ilalchati rakko guddan kanjeru rakko nilalcha uma wayani ratti malje chaturani warri opidiosi rakkon kuni formata kanargatu arakilo qofatti jedan arakilo qabannu male formani jiru jedan arakilo gafa qabatan rakkoni numayu dechan dabale deran dabale eeg akka barakana namni umeen beku sababini sa malif rakkon arakilo anura godani yaduda rakkon arakilo hanura godani yaduda malifi motumma federala cima otontain motumma federala dadaba qabachutu falata abiyetti sane motumma federala wansa di qofarratti murtesutu falata awanta sane tokko motumma federala danga kayeku gochu qofa motumma federala dimmana anno kessa akkangalle gochu motumma federala hoji herri motumma sana eyama sana goda biyonni bayenis biyonni naganjara tanaka hindifa kani garagarumma sani regional authority regional competition kana kani toachu dendan kan manage gorani democracy fi gudina safisisa merkane su dendan kara kana wande manif kanerati expertise in afferra funduratti che satto ambassador unetu blatta kitaba barresa jira federalism irratti so sanis tari torbanu fuisini afferra kanafi isarratti wanti gochu qam wanti godamu qabu duran durse motumma federala danga qofa kaye gochu dangarratti dangesu tok lamafa motumma federala hoji biyala warri naanno tigraayaa ta'u oromiyaa ta'u amaaraa ta'u tigree somaaliyaa ta'u walitti dhufeenya biyyoota alaa wajjin qabaachuu hin qaban hojiin foreign affairs kan jedhamu mootummaa federaalatiif kennamuu qaba mootummaa federaalatu kana hojjechuu qaba gargaarsaa ta'u walitti dhufeenyaa ta'u maaliyaa ta'u karaa mootummaa federaalatiin ala mootummaan naannoo argachuu hin qaban tigraay eritiriyaa wajjin walitti dhuftee maali kun fala argachuu qaba sun akkasumas somaaliyaa ta'u oromiyaa ta'u qaamni kamiyyuu jechuudha amaaraa ta'u qaamni kamiyyuu sadaffaan monitarii and finance policy kana jechuudha financial policy isa irratti mootummaan federaalaa akka hojjetu gochuudha inni beezikaalii amma waan market economy of gadisani yufiyu formata argata foreign currency gaba floating wanjerani fi isa tawachu fi sawan tokko gochun ni barbachisa sananala interstate infrastructure yaka kara nannole walqunnam si sojjechu lamafa bakka barbachisa ta bakka filatama ta etti ummata nannoti waligale hospital fa sojjechu university fa sojjechu wana kasi sojjechu ni denda suni waligalteni jechu sanan ala budgeta jirhunda bajata jiru hunda naannoleen af kennuudha naannoleen ofiin of akka bulchan gochuudha naannolee irratti keessattuyyuu fallii tokko kan ta'uu danda'u yeroonna jalaa deemaa jira egaa torban isitti fufnaa wanta kana aga torban lama torban sadii hayyoota sitti affeerree irratti mari'annaa kana keessatti tokko kan ta'uu qabu ergaa bajata kana goraniin booda dhimmoota naannolii keessa galuun hin barbaachisu naannoliin ofiin akka bulchan gochuudha kana keessatti naannoliin ofiin of bulchuu gaafa jedhanii akka amma hidhanii ka'an kun tasuma abadan hin hojjetu amma bilciginnaan bilciginnaa oromiyaa bilciginnaa amaaraa bilciginnaa sumaalee jedhamee achiin booda jidduudhaa dhufaa asii federaalarraa dhufaa waan hundumtuyyuu waan wal fakkaatu abiyyirraa barreeffamee dhufeet otoo jechi tokko hin jijjiiramin gaditti hanga gandaa gadi bu'a kun ofiin of bulchuu miti kun arakkiiloo ta'anii bulchuudha kanaafi arakkiiloo ta'anii isa bulchan kana dhiisanii waliigalaa mootummaa fee naannolii kun keessattuyyuu amma komishinii araaraa maalii komishinii kan naashinaal reconciliation and the maali maali jedhan kana odeessan kana dhiisanii isa dhugaa the true national dialogue qopheessanii dialogii sanaanii mootummaalee naannoo jigsuudha paarlaamaa naannoo bittinneessuudha paarlaamaa naannoo bittinneessanii warra dhaaba siyaasaa ala jiran kanaa jechuudha dhaaba siyaasaa ala jiran waboo akka oromiyaatti waboo abaa'o ofiko bilciginnaa wal ta'anii sheer godhanii wal qixa ta'uu danda'a akka barbaadan gochuu danda'u san sheerii isaanii garuu arfan isaanii qooddatanii koree wayii hundeessanii jechuudha koree sana keessaa namni filatame mootummaa naannoo oromiyaa akka raangodhu pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa akka ta'u koreen sunii yeroodha fi paarlaamaa oromiyaa jechuudha caffee oromiyaa bakka bu'ee akka hojjetu gochuun sanaan ala biiroo irratti nama ramadanii achi keessaas warra koree sana keessa jiran keessaa ramaduu danda'u ekspertii ramaduu danda'u yeroodha ji'a ja'a hanga waggaa tokkotti akkasitti erga ga'aniin booda filannoo dhugaa geggeessanii filannoon dhugaa ganda irratti geggeeffameen beeku aana irratti geggeeffameen beeku waggaa 20 deema amma filannoon akkasii sun yoo ta'u geggeeffamin kanaafi kan uummata xaanu aanaa fi ganda waan ta'eef achirratti nama filachuu dadhabuun korraapshiniif karaa waan saaqee fi fakkeenya gochuuf qofa sobaa fi IMF irraa World Bank irraa maallaqa argachuuf qofa filannoo geggeessine jechuuf filannoon geggeeffamu fala waan hin taane fi kana hunda hambisanii filannoo dhugaa geggeessanii achiin booda naannoo Oromiyaa tasgabbii fidanii kan nagaa gochuun ni danda'ama. Naannoo Amaaraas akkasuma naannoo Tigraayis akkasuma amma bakka lamatti waan addaan qoodamanii fi gariin Geetachoo jira gariin kun jira. Kuni hundi hojii mannee keenyatti hojii warri nu dhaga'u bilciginnaa ta'u abaa'oo haa ta'u waboo haa ta'u ofiikoo haa ta'u qaamni baay'inaan yaada kana nama hayyoota baay'ee wajjin mari'adheera piroofeesar mararaa wajjin mari'adheen jira kanuma jedhu warra waboo warran beeku wajjin mari'adheen jira yaadni isaanii kanuma. Akkasumas warra abaa'oo diyaasporaa jiranii yaadni isaanii kanuma kanaafi bilciginnaa qofa kan eegamu bilciginnaan wanta kana hojii koo jedhee fudhachuu qaba dhaggeeffattoota keenya egaa kanafe torban itti deebina waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa waan kana sheer godhaa kanumaan kanarraasuma irratti xumuraa beeksisaa KFI dabarsaa nagaannaa tura.
Community Action Partnership of Ramsey and Washington County's Energy Assistance Program. The Energy Assistance Program helps low-income households pay a portion of their energy bills. You only need 1 month of income verification and a copy of your energy bill when you submit your application. Please make sure you have this documentation as it will help expedite your application processing. In addition to energy assistance, we also offer referrals to our CAPRW Home Weatherization Program. Ramsey and Washington County residents may call 651-645-6470 or visit the website at caprw.org for more information and to apply online.
Support for KFAI comes from the White Squirrel Bar, presenting Artificial Sweetener, a Honey Bear Residency, Wednesday, November 5th. Jazz, funk, fusion quartet Honey Bear uses a combination of styles to perform music from modern covers to funk standards to originals. Opening the show is Out of Quantro. Closing the show is Funk and Spuds.
You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis and on the web at kfai.org. Radio without boundaries.